Jowlol sukaaɓe.
E biwol witto ngo mojobere adunayankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaaɓe cappanɗe jeego e njowo e nder temederewel Cameroun jogaaki golle maɗum ko golle ɗe alaa njoddi moƴƴiriɓe jogi. Dultodiraaɗo amen Yawnde Mariamu Mumini wattani yilla e sukaaɓe immaniiɓe wallitagol nanndooɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗi gollirɗi e mecce. Keɗoɗen jantoore makko nde.
Hannde pelle dillani 6 nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban Oke Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
Oquelliance ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'ada gota be ɓamtare lesdi Cameroun. Min yiɗi lesdi Cameroun darindi ferwundi be risku ɗungo be kawtal hoore ɗum manɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe komin huwata ha hiri weti.
Ha kala hitande fuu ɓeɗo kosa derke'en hawtaɓe janginoɓe cuftaɓe daɓɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel:
mi jaami ɗum eltugoɓe dow tigorgo ɗabiya ɓurduka woɗugo e eltugoɓe dow ɗabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuje pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde Oke Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun 10 fuu bila sefodu dina bila leyol. Ɓeɗo janginaɓe ko nafataɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi komiɗo wondi be himɓe Oquelliance, ɓe janginiyamin bana no derke'en ardata, nomin vallata nokkuje amin, nden nomin fuɗɗata kuugal. Nana seto min reni gomnati heɓiniyamin kuugal ba. Min yahi min hawti derke'en min janginiɓe no ɓe tefata kuugal.
Ɗumɓi daga lesdi Maroua mi wari, ɓe formiyam bo ko laani artugal derke'en saɗirmaji mi laari ɗabiyaji meɗen ɗon lesta jamu. Ngam majum Oquelliance wari walliyam jur ha réflexion ji ha encouragement ji. Mi walla derke'en man no ɓe keptira ɗabiyaji maɓɓe ɗo ɗum boɗɗum, kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaje kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillude ha entreprise ji, ɗum man ɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yaakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaji nder calaje gillaɗe.
Ha entreprise ji majum fuu ɗum sanjani ɓe ɗabiyaji maɓɓe dow hakkilangol déchet plastique, wo'ingo tundiji ɗo. Ha min yilli fuu ɓawo majum min laari ɓe ɗo watini ɗum hakkilo dow no hani ɓe wo'ini ɗabiyaji maɓɓe.
Haala pilki ɗon nder jangirle ɓurduɗe watanego hakkilo nder Elto Oke Williams.
Environnement ɗo wakkere tilimde masine ha Oquelliance, sakkontama gal ko laranta déchet plastique koma aynugo leɗɗe e ladde bana tiggugo leɗɗe. Ɗum laati komin huwata diga fuɗɗa.
Irin fedde nde ɗo mara haaje nder lesdi Cameroun ngam wallitiggo gomnati faabugo derke'en ɓe be sanjugo jahargal kuuɗe nder lesdi ngam ɓamtare maari. Mariam Mumini, Yawnde, VOA.